Kizuuliddwa nti abaana abeeyunira emboozi z'abafumbo wano mu Uganda beeyongedde obungi ng'embeera yeeyongera nnyo okuva eggwanga lye lyalumbirwa ekirwadde kya COVID-19. Okunoonyereza okwakoleddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo ekya Uganda Bureau of Statistics kwalaze nti abaana abeeyunira obufumbo nga tebannaweza myaka 18 beeyongedde obungi mu myaka 6 egiyise okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyaguya ensi yonna. Okunoonyereza kulaze nti embeera eno esinze kukosa baana balenzi newankubadde nga abalwanyisi b'eddembe ly'obuntu essira basinga kuliteeka nnyo ku baana bawala. Professor Jovan Moses Burubare, omusomesa ku ssettendekero w'e Busitima era eyakulembeddemu okunoonyereza kuno, agambye nti abaana abalenzi bangi mu kiseera ekya COVID-19 bwe baafuna emirimu tebaddayo ku masomero baatandikirawo amaka. Agambye nti abaana abawala abamu olwafuna embuto omukisa gw'okuddayo ku ssomero ne bagubeerawo baagweyambisa nga kati nno kireetedde omuwendo gw'abalenzi abali mu bufumbo okweyongera. Profesa Burubale agambye nti bakizudde nti n'embeera y'obwavu ereetedde abaana abawala okufumbirwa ku myaka egyo emito ng'ate kisibu eguli ate ku baana abalenzi.
Child marriage mu baana abalenzi yeeyongera mu biseera bya COVID, neyeeyongera ne child labor. Poverty yereetera abaana abawala okwegadanga, naye ate abalenzi bwe bafuna sente ng'atemya ebikajjo, agenze n'avuba, agenze n'akola kino, kibaleetera okulaba nti sente ezo bazirina ng'alowooza nti nsobola okuwasa. Eyo ensonga esinza okuleetera abaana abalenzi okuwasa. N'ensonga endala, mu biseera bya COVID abaana abalenzi bangi nnyo abaali basoma bwe baafuna ku kasente ne bava mu masomero, ka twagenda okubala abantu mu 2024 nga bakayitawo emyaka 3 naye baagaana okuddayo, bo ne basalawo nti nze njagala kubasa kubanga alaba alina sente.
Profesa Jovan Burubale agambye nti omuwendo gw'abaana bafuna embuto nga bakyali bato wano mu Uganda okutwaliramu gubadde kugenze kukendeerako bw'ogeraageranya n'emyaka giri egiyise. Okunoonyereza era bakizudde nti bataata mu maka abasinga obungi bafa nnyo okusinga bamaama, nga mu Uganda abaana abatalina bataata bali ebitundu 6/10 ate abatalina bamaama bali ebitundu 2/5. Bwatyo Profesa Burubale agambye nti abasajja olw'okwenyigira mu mirimu egy'okutakabana ennyo oluusi egibaamu obulabe nti ate nga balina n'obuvunaanyizibwa bungi obw'amaka kyekibaleetera obulamu bwabwe okubeera obutono bwe batyo ne bamaliriza nga bafudde.
Mu buzaaliranwa abaami be babeera mu bintu eby'obulabe, abaami be baagala mu bujaasi, osanga nga bali ku kizimbe ekyakalina waggulu beesulubeedde eyo bazimba. Bw'abanga talina sente agenda bweru azinoonye n'afiirayo, so nga abakyala abagenda okunoonya sente bo bagenda nga tebanaafuna baana. Kati abakyala bafiira ebweru bo bafa nga tebanaazaala, naye abaami bafiira ebweru bafa nga bagenze kunoonyeza baana sente. Kuva dda life expectancy y'abaami ebeera ntono, ate abaami ebiseera ebisinga nti tulwawo okuwasa, ogenda okuwasa omukyala gw'owasizza ng'omusinga emyaka 7, kakitegeeza nti gw'ojja kufa nga ye akyali muka. Abaami abamu bw'alaba nga talina buvunaanyizibwa oba nga situation eniyitiriddeko be basinga okumiitinga suicide, ky'ova olaba nti n'abo abaana abatamanyi nti oba taata waali biki, abo abaami abamu kyolabika nga bwe bali naye beekweka kubanga batiwa buvunaanyizibwa.